ne bunzi mene hlupheke ni hunga phela amandla ngoba lengoma ingumthoba nhliziyo Nebunzi mene hlupheke ni hunga phela amandla ngoba lengoma ingumthoba nhliziyo
Yazi unawo ama circumstances Yazi khona bangakholela kuwena ke sisi Nawe bhuti ukusticka kwiplan eyodwa kusizi Mele ugxume endlaleni uzame ukuyobhijala emphantweni And ungaxwayi ukuvela ngesiphongo Kuba munama-goals ayikho inkomo yobuthongo Your attitude, determine your altitude Ungapheli amandla ungalisebenzisi udlame mufuna amandla Yata, bathi umsebenzi awutholakali Nabazakhela amathuba omsebenzi abasizakali Ikuphi okumele sikwenze ukuze izinto zethu zisheshe Muphi unkulunkulu okumele simbize kulaba bangaka Inhliziyo inembuzo engaphenduleki Abanjani abadalelwe ukubusa bengahluleki Leyo mpumelelo nami ngiyayinxusa ngingashiyeka Ngifuna ukushiya usizi noma ukufa ngingakageyi Baba, kanti ulaphi kade ngimemeza Kanti kuphumelela abangaki ngonyaka ngiyabuza Ngoma kade ngibekezele manje kugugu nyembeza Ngathoba inhliziyo zabantu kodwa yami ibibhipha Akusizi ukulahlekela okukhona ngongekho Futhi akusizi ukulahla okukhona ngoba usufuna ongekho Mase sifuna okukhona kuthiwa sicele kuloyo ongekho Mekela kuflathela bolindela abakhula inhliziyo Yaze yami inhliziyo inokuthi ishise iphole Kaze yakho inhliziyo iyakwazi yini ukuthi ixole Kazi lami inhliziyo imoshile ngiyabona Ngiyaze yakho inhliziyo iboshiwe mangidlula khona Kuthi angeke ingalibambelela iphela amandla Ngiyaze South Africa umculo wethu kubanywisitha Abanye bathi sosikhotheni masivela basitha Ngeke siphele amandla sizalwe nayo sizele ukuphila ngayo
Yazi ngene bunzi mene hlupheke ni hunga phela amandla ngoba lengoma
Udume ngokugwaza nangokushaya isibhamu Udume ngokushintsha abafana nangokuphuza daily Yazi inkinga njalo sithoba ngala maphutha Ubani ongafisi ukuduma ngokuthi uyayiphatha imali But musunayo uyisebenzise kahle Ngoba khona abangenayo nje ungizwise kahle Yazi ukubhekelela kwandisa nokwenza kahle Mujabulise yodwa inhliziyo kujabula nezinye I'm not perfect, I do have mistakes Kodwa ngenza noma yini just to fill up the space Nothi ukuthi ngikhokhe isikweletu ngesinye isikweletu Angifuni ukuzondwela ukuthi bengijabulisa abanye abantu No pain, no gain Noma kunzima awukuzokusiza ungagiyeki Sondela khona please ungahlehli Muhlule kubo bheka iphutha impilo ungayiplay
Nebunzi mene hlupheke ni hunga phela amandla ngoba lengoma ingumthoba nhliziyo
Duduseka nawe
Yazi inkinga nebunzi mene hlupheke ni hunga phela amandla ngoba lengoma ingumthoba nhliziyo